ngendudi ngomumfana, mshaya ngendugi wesamfana, ngipweba ngumuni zulezana. We chamnudi ngomu ya miwe, we chamnudi ngomu ya miwe. Mama ngibege ntugweni pumi nikazi lbovu, bizumakhelwa nendlina zongibukisana yingozi. Thathi uchamlude mina ngihlawule kubaba umuloyi, thathi koloyi gym uvala amatheke nabovu. Ngiyahlanganisa they follow me ngibafaka kwi-friends ngiyakweledisa ngoba mangifika bavula amehlo. Lo mfana inkinga ngihlula abaningi dethwa yibenzo. Flow yami inkinga yiletha ukushisa vula ni-app. Mina ngalusa yemakhaya, bethe jamludi ngomu mfana, mshaya ngenduki wesamfana, ngipweba ngumuni zulezana. We jamludi ngomu ya miwe, we jamludi ngomu ya miwe. Zinkomo zami vulele isibaya, kumelusi manje bonke beza ngami, nonke khala ngaphansi talunga zami, talente lami akasho mnenkani. Ndokushaya ngezolunga nami, onyakuza onyakuza we, ngivulele isikobe sentambo, onyakuza onyakuza we, akekho ngamelana nami, onyakuza ngibangqumisa njengomaqatha, onyakuza onyakuza. Mina ngalusa yemakhaya, bethe jamludi ngomu mfana, mshaya ngenduki wesamfana, ngipweba ngumuni